Bonga Music is a
brand new outfit.
Ipina Zambonga.
You like music? Hina man, hina. Young Tiskio, Wesa Matolongo.
G Nice again.
The Asela Asela.
Softy boy again.
Shimani Abunolo.
It's another T sound.
Bonga lezi kuzamaya ni ena musizani. Bonga lezi kuzamaya ni ena musizani.
Abwe.
Kukubuza kuluka munyala. Uli usamu batisisa. Kukubuza kuluka munyala. Usamo batisisa Zedi fele kiko koleji Umana batu Zedi fele kiko koleji Umana batu Zeweza kiko koleji Umana batu Zeweza inge koleji
Jinas de Asela
Umana batu
Fokalezi inge umugonga gonga Nililato la vuata inge umukumapuma Mwana batu fetu zisa kuitu sisa kukubuza za manyalo kutu usaitu kisa Fokalezi nigache kukusapala inge umungulundisa wona mane kiasupala Gobusile uchari kuuza mahala inge umukumapuma kulima mina kunyala Nilitu suanda kuna ze umufa konji fila namba wani wena kwali fufa Kisari kila fela kusiru au shoti kukenanga direct kusina na keoti
Fokalezi kuza maya ni ena musizani
Asela, asela
Fokalezi kuza maya ni ena musizani Kukubuza kuluka munyala Uli usamu batisisa Kukubuza kuluka munyala Uli usamu batisisa Zedi fela kiko koleji Umana batu Zedi fela kiko koleji
Jonje gili papari five ilili mwema na batu wa umunyali Bana umu pepsi ze wipo nanga butyali Kwani tuso auweli ulikutia unamari Kukubuza za manyalo usamumbatisisa Mnanula mahedia manewa itarifisa Mulatu number one umusinyelize skolo Mulatu number two umusinyelize upilo Mashima nunaningana ya ukuba Mwa five yes mwana batu kinzo skaziva Mazwele uwisize wena wii kutua inge kuri upasize
Fokalezi kuza maya ni ena musizani Fokalezi kuza maya ni ena musizani Kukubuza kuluka munyala Uli usamu batisisa Kukubuza kuluka munyala Uli usamu batisisa Zedi fele kiko koleji Umana batu Zedi fele kiko koleji Umana batu Zeweza kiko koleji Umana batu Zeweza inge koleji
Yes Kadile kale inge umupuma musizani Nge mutibatibe la kubangana vashimani Kumbali kwa college unani kuyani kukuta Eya mina dadiki college ya mufuta Kuzwa fokalezi Kya kufita mwateni tumaezi Nge uchinja chinja fela madezi Asika nyalwa usaku livelezi Mwe la kaofela inge wiko laliku Makwanya ni batile hela amuswale kuwa Aseo kusi inge kambaka litu Kukufuza za manyolo ape wakuza tu
Fokalezi kuza maya ni ena musizani Fokalezi kuza maya ni ena musizani Kukubuza kuluka munyala Uli usamu batisisa Kukubuza kuluka munyala Uli usamu batisisa Zedi fele kiko koleji Umana batu Zedi fele kiko koleji Umana batu Zeweza kiko koleji Umana batu Zeweza inge koleji
Real life music, G Nice the Asela, alongside Young T's, Deuta Judah Boys, El Softy Boy, Mushimani Abunolo, El Fine Boy, Jabless Christu, Makola Nswaka Boys, El King K, MK Kabisa, Managers Mr. Shelzy.
It's another Pleasure Records production.